mwana bazachubugwa kwirengagiza kw'igihe kimbabazi kirimo gushyira ku iherezo tubiha agaciro ukatwirengagiza we kwishingikiriza iby'isi ngo bigutandukanye n'umuremyi zirikana kw'iby'isi bishira ariko
Oh,